Yeah, Balule zilile lile. Nowadays in the Makonti racket, chains on back, chikondi ndindala. Vama love ndi kulimba. Nowadays in the Makonti racket, konti racket, oh baby, chikondi ndi magwacha. Vama love ndi kulimba. Nowadays in the Makonti racket, konti racket, oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti racket, konti racket, oh baby. Chikondi, chikondi. Hey, nowadays in the Makonti racket, konti racket, oh baby. Siku wano zinga kufokese ndabisa mtima ndi wobonga pweteke chikondi choera ndi machifuna koma ndi mapeza chakuda yeah. Ndi mafuna nkaza nga ndi konde sese tipenge banja ndika muvalike mpete chikondi chakuti satana anza tundi banja sanga konjese hey. Koma ai ai sizi makara choncho hey. Kapena ndi kutsowa mwai ndingo peza nsato ndi mibobo yeah. Wachi yamba nali kuti ya kufuna benzi. Wachi wili na ya kuti ya kufuna range. Wachi tatwa nata wati ndifula machenji. Ne mwana wa mwona bale ndifuti girenji yeah. Chikondi, chikondi. Nowadays ndi Makonti racket, konti racket, oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti racket, konti racket, oh baby. Anyamara kunamitsa magero. Magero nao kapita mvivero. Kodi di kupita kuti kulibe ali jeni with me. Loving you baby commitment. Chikonde chatu chinga kale different. Ndika kupereke kumakoro akati darise agogo hey. Nifuna love yako sifuna chuma chako. Ndipasebe pure love. Chikonde chizakala ndi mpamvu oh. Nifuna love yako sifuna chuma chako. Ndipasebe pure love. Chikonde chizakala ndi mpamvu oh. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti racket, konti racket, oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti racket, konti racket, oh baby. Chikondi ndindala, vamala fundi kulimba. Nowadays ndi Makonti racket, konti racket, oh baby. Hey. Chikondi ndi makwacha, vamala fundi kulimba. Nowadays ndi Makonti racket, konti racket, oh baby.
Straight out, zpushup.com.
Chenzo mbale. Hey.